Izikronike zesibili isahluko 10 verse 1. URehobowamu waya eShekemi ngokuba wonke uIsrayeli wayefikile eShekemi kumbeka inkosi.
Verse 2. Kwathi lapho uJerobowamu indodana kaNebati ekuzwile ngokuba wayeseGibhithe lapho ayibalekele khona ebalekela ubuso benkosi uSolomoni. UJerobowamu wabuya eGibhithe. Verse 3.
Bathu mabambiza uJerobowamu naye wonke uIsrayeli beza bakhuluma kuRehobowamu bathi.
Verse 4. Uyihlo wenza ijoka lethu labalukhuni. Ngalokho yenza wena ube lula umsebenzi olukhuni kayihlo nejoka lakhe elisindayo owalibeka phezu kwethu siyakukukhonza. Verse 5. Wathi kubo, buyelani kimi emva kwezinsuku ezintathu, basuka ke abantu.
Verse 6. Inkosi uRehobowamu yelulekana namalunga emile phambi kukaSolomoni uyise sekhona, yathi, nina ningeluleka ukubuyisela mpenduloni kulaba bantu na.
Verse 7. Akhuluma kuye athi, uma uza kuba muhle kulaba bantu, ubathokozise, ukhulume amazwi amahle kubo, bayakuba izinceku zakho izinsuku zonke. Verse 8. Kepha walahla isiluleko samalunga ameluleka ngaso, welulekana nezinsizwa eziyintanga yakhe ezazimphambi kwakhe.
Verse 9. Wathi kuzo, nina niluleka ukuba sibuyise empenduloni kulaba bantu abakhulume kimi ngokuthi, yenza ijoka uyihlo alibeka phezu kwethu libe lula na. Verse 10. Zase zikhuluma kuye izinsizwa eziyintanga yakhe zithi, uyakusho kanje kubantu abakhulume kuwe ngokuthi, uyihlo walenza ijoka lethu lasinda, kepha wena ulenze libe lula kuthina. Uyakusho kubo kanje ukuthi, ucikicane wami mkhulu kunokhalo lukababa. Verse 11. Manje ubaba wanithwesa ijoka elisindayo, mina ngiyakwenezela ejokweni lenu, ubaba wanishanga eziswebhu, mina ngawofezela.
Verse 12. UJerobowamu nabantu bonke base befika kuRehobowamu ngosuku lwesithathu njengokusho kwenkosi ithi, buyelani kimi ngosuku lwesithathu. Verse 13. Inkosi yabaphendula kalukhuni, inkosi uRehobowamu yalahla isiluleko samalunga. Verse 14. Yakhuluma kubo njengesiluleko sezinsizwa ngokuthi, ubaba walenza ijoka lenu lasinda, mina ngiyakonelisela kulo, ubaba wanishanga isiswebhu, mina ngawofezela. Verse 15. Inkosi ayibalalelanga abantu ngokuba kwakuyisiyiba esivela uNkulunkulu kuzoJehova amise izwi lakhe alikhulumayo ngesandla sika-Ahiya waseShilo kuJerobowamu indodana kaNebati. Verse 16. Wonke uIsrayeli sebonile ukuthi inkosi ayibalalelanga, abantu babuyisela izwi enkosini bathi, sinasabelo sini kuDavide na? Ifa sinalo endodaneni kaJese. Yilowo nalowo makaye etendeni lakhe Israyeli. Zibhekele indlu yakho manje Davide. Wayesesuka uIsrayeli wonke waye ematendeni akhe. Verse 17. Kepha abantwana bakwa-Israyeli abakhe emizini yakwaJuda, uRehobowamu wabusa phezu kwabo. Verse 18. Inkosi uRehobowamu yathuma u-Adoramu wayephezu kwezisebenzi. Abantwana bakwa-Israyeli bamkhanda ngamatshe wafa. Inkosi uRehobowamu yashesha ukukhwela inqola yayo ukuba ibalekele eJerusalema. Verse 19. U-Israyeli wayeseyihlubuka ke indlu kaDavide kuze kube namuhla.